Badman Mopao na Lady JD Commando Jagara mukwano ah nakupenda sina mfano kwenye mabano penzi langu likiwemo
mapenzi yako fimbo umenichapa upendavyo kwenye mabano shika hamsini zako japo I miss you nini nitafanya kukutuliza baba mana nisha sama I miss you kuna vingine mefanya maisha ni mwangu sijawahi fanya ila kwako nilifanya
nie kuko chuma chakavu nisitiri wa ubavu sijiwezi ni mkavu I hope you know that I love you
mapenzi yangu ndo sababu kungeuza chipsi kavu na tomato kavu kavu nimechoka yako maovu.
Hata vikombe kwenye kabati vinagonga na sembuse sisi kukuacha sio rahisi
weko tila mkwezie sitaki nikukalie usije uniangukie baba fanya unirumie I'm happy to be alone nafurahi kuwa mwenyewe kuliko kuwa na wewe I am stronger Commando Jide stronger Commando Jide I am stronger Commando Jide I miss you nini nitafanya kukutuliza baba mana nisha sama
but you know that I miss you too nini nimefanya nishinde pata msama tumetoka mbali sana epuko chuma chakavu nisitiri wa ubavu sijiwezi ni mkavu I hope you know that I love you
mapenzi yangu ndo sababu kungeuza chipsi kavu na tomato kavu kavu
they said to me baby I still see your shadow moyoni upo bado let's go final 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 I still see your shadow moyoni upo bado let's go final final final
yeah but I'm a power terrible love it's classic on the please